Bila kodi tumejipata, tumefanikiwa tumejipata, tumeridhika na maisha tumejipata, sisi hapa watoto wa baba, hatuna gamba mbamba, oya sisi hapa watoto kiumeni, hatuna ganda ndanda, sisi hapa watoto wa baba, hatuna gamba mbamba, oya sisi hapa watoto kiumeni, hatuna ganda ndanda. Tuna mwogopa Mungu peke. Tuna mwogopa Mungu peke. Tuna mwogopa Mungu peke. Sio yule, sio yule, sio kifo, sio njaa, wala majukumu. Ndo maana tuna mwakia ndani. Mwakia ndani. Tuna mwakia ndani.
Shulune mitchol, mara still tanda nan. Ngithi noma kuba rap, mara still nae plan. Phakathi ngoba singena namafosh. Sizwe ngihamba phansi, sizwe ngikhulume namarot. Khipha namaweek, vele kusale namafon. Ngithi khipha namafon, ngoba njava noroboto. Roboto, roboto, time three. Big bag in the SUV. Said I'm out this world, but you into me. Said I'm from South Tower, but I'm in CC. Roboto, roboto, time three. Said a big bag in the SUV. Said I'm out this world, but you into me. Cause I'm from South Tower, but I'm in CC.
Mark. Tuna, mwogopa Mungu peke. Tuna, mwogopa Mungu peke. Tuna, mwogopa Mungu peke.
Sio
yule, sio yule, sio kifu, sio